Zambian music taking over.
Seriously.
Don't see aka Balakut.
BBC Chikulile Swag.
Zai.
Yo, CK.
Tula wombesha tula pa majobu. Zawatasha limbi tuka vajtefe loku. Alete chuseke shomu tune ni mbona. Once much tika nishu wabu wa mpola. Ala kalumba fi wana meno mafupa. Tuwa panga nostal tajusi wale tupa. Bakalamba wandia meno mafupa. Bonze tukabino kukula vetumba.
Kwema
ameno mafupa. Wajike
Kukumane mo mwali tu by tu. Wala bila mo wakano kulanda aju. Wembwai we wario kunoku. Chafinga fe bonse neri ashtoktoku. Wawa wombela futi toba donsela. Kuma paku fola niku waya watu posela. Wao yo wakalumba wao yo. To let's the reacts wawa nefi mano fiyama yo. Shawina wakamba nshkana. No wanda wanda lama kumu wombela nshkana. Empire squad foot kwa imya. Mwipusha yete na mfira jari.
Seriously.
Tula wombesha tula pa majobu. Zawatasha limbi tuka vajtefe loku. Alete chuseke shomu tune ni mbona. Once much tika nishu wabu wa mpola. Ala kalumba fi wana meno mafupa. Tuwa panga nostal tajusi wale tupa. Bakalamba wandia meno mafupa. Bonze tukabino kukula vetumba.
Kwema
ameno mafupa.
Akishanya po Don't G aka Bala.
Ameno mafupa.
Si chikulile swa.
Ameno mafupa.
Shamuni nechikuru sana. Utasumina nishi munguru sana. So, pembele nifenka beulenka. Vika fudu kwa tebo na imu muka teule. Ameno mafupa ya rikosaka. Atawate musha chocolate ya lavolaka. Italanta na lese fies. Malesho kutuponya bati ya riganya yes. Takwa na tatapa bondi takuchatekela. Ate mwafia wakumbari ya wapenekela. Walimona pakwa shanyabula ansekwe. Plus one na kupela semu na cha. So plus
tula wombesha tula pa majobu. Zawatasha limbi tuka vajtefe loku. Alete chuseke shomu tune ni mbona. Once much tika nishu wabu wa mpola. Ala kalumba fi wana meno mafupa. Tuwa panga nostal tajusi wale tupa. Bakalamba wandia meno mafupa. Bonze tukabino kukula vetumba.
Kwema
ameno mafupa. Kui mwena ndei mwena wa mdala. Nolo waseke shawa. Ameno mafupa.
Seriously.
BBC Chikulile Swag. Empire Squad is in the Buddha. Shalupan, Motwood, Pink Nana, Sandu. Ayo, Prisnak Mona, Twinji. Naze wade pa makanta partition. Ayo, Netso, I street that Chipulu, Nakmona.
BBC Chikulile Swag.
Zai, Nawashara.
Mr. Kishboy Raymond, taking